Twongeye ikaze inshuti bakunze ikiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Mu kiganiro cyacu giheruka twagejejeho ibikorwa by'umushinga ukora muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi PASP. Uwo mushinga ukaba ugamije gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi no guteza imbere ubuhinzi bw'umwuga. Twibutse ko uwo mushinga ukora mu turere 11 aritwo Musanze, Nyabihu, Rubavu, Kamonyi, Muhanga, Ruhango, Gatsibo, Kayonza, Ngoma, Nyagatare na Kirehe. Mu kiganiro cyacu uyu munsi turi mu karere ka Kamonyi, aho ku bufatanye n'uwo mushinga PASP, uwo mushinga ugamije gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi no guteza imbere ubuhinzi bw'umwuga, ikigo RAB cyateguye amahugurwa agamije gufasha abahinzi gusarura no gufata neza umusaruro. Nyuma y'ayo mahugurwa, abari bayitabiriye batubwiye uko bari basanzwe basarura n'icyo mahugurwa bazaniye gishya mu mikorere, dore ko n'isarura ryatangiye hamwe na hamwe.
Nitwa Muhongo Nseko Farida. Ko dusanzwe twandika no kuvuga ngo ibigori byacu iyo tumaze kubisarura turabijyana muri hangari tukabivovora ibishishwa nitubimareho, noneho tukabimanika muri hangari. Noneho igihe iyo byumye ubona ku kigori cyumye turakimanura tukabivungura, noneho twa dufite amashitingi meza tukayanikaho. Igihe cyo kuma nibwo baraza dufite ababishinzwe bagomba kuturebera ku bigori byumye, noneho igihe cyagera tukabigemura ari nabwo badushyiramo twatuma tujya kubikura handi twanitse baje kudusuzumira kugira ngo yenda bitakugora uburu kubitwara ubura naho byanwa.
Kwitonda Salimu.
Salimu, tubasanze mu mahugurwa barimo barabahugura kugusarura neza, musanzwe mubigenza mute?
Ubundi ikigori turagihinga, iyo kimaze kugeza igihe cy'isarurwa turagisarura tukakijyana mu bwanikiro. Dufite ubwanikiro rusange, hanyuma igihe runaka iyo kigeze cyumye tugikuramo tukagihungura ku buryo kiba kihungurika neza kitari bwangirike intete zacyo. Kuko iyo kitumye neza tukagihungura intete zirangirika kikaba kitakibaye imbuto.
Mubireba gute rero ko numvaga muvuga buhehere bw'ikigori mubipima gute?
Ubuhehere bw'ikigori mu kubupima dukunze gupima mbese ku buryo kiba cyumye mu buryo bwo kugihunika. Icyo gihe dukoresha iyo twahunguye turanika, twamara gushyiramo cya gipimo, twabona igipimo kigeze ku mubare munsi ya 13, kuko iyo kiri hejuru ya 13 kiba kikiri kibisi. Tukagitunganya, tukagosora, tugahungira twarigitoranyije, hanyuma tukagishyira mu mufuka mwiza utarigize igira ikintu ukorerwamo. Twagihaye n'ibyangombwa byacyo kuko kubera ko ari imbuto tuba twatubuye, dushyiraho n'icyo twita etiquette cyemeza ubuziranenge, kuko baba babicishije no muri laboratwari bakareba ko ibigori byacu byujuje ibyangombwa. Icyo gihe tukabishyira mu mufuka usukuye tukabihunika, hanyuma isoko ribonetse tukabijyana ku isoko.
Nta masoko y'umusaruro nta kibazo?
Amasoko y'umusaruro twebwe ntabwo duhinga ibijyanye n'ibyo kurya, dukora duhinga iby'imbuto. Turabatubuzi. Icyo gihe rero kubera ko dukorana na RAB dukusanya umusaruro wacu, hanyuma yamara kubona ko umusaruro wacu wujuje ibyangombwa ikawudutwarira akabariza kugeza ku isoko.
Nitwa Murekezi Berarisi. Mfite ikibazo cy'amatsiko, ko utubwiye yuko harimo udusukariye muri iyo nzu, wenda tuvugira angana n'indi udutajeri. None utwo utajeri mu by'ukuri wenda nkaba nahinze hekitari y'ibigori, ishobora kuyanikamo umunsi umwe, ishobora kuyanikamo iminsi ingahe ugereranyije nk'uko namwe mwanika aho ngaho muri zari.
Hano rero ukurikije ukurikije n'umusaruro wawe ukungana ako kazi ubundi kaba kangana n'iyi ngiyi uko muri kubibona none ukurikije umusaruro wawe ushobora kuba wakanikamo amasaha atanu hagati y'amasaha atanu n'umunsi turi kumvikana nababwiye yuko twebwe tutavuga ngo na amasaha atanu gutyo ngo tuvuge ngo na abari hagati
y'ikirere
ndetse n'ubwo buhehere ibigori byawe wabisanze
aratubwira icyo bategereje kubahuguwe nyuma y'ayo mahugurwa.
Nitwa Niyoshima Alexandre.
Alexandre, twasanze hano mu mahugurwa n'abagize koperative hano muri Akarere ka Kamonyi. Ni amahugurwa
agamije gufata neza umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, cyane cyane turi kwibanda ku bigori, kuko koperative turi gukorana nayo isanzwe ihinga ibigori, ariko iyo urebye ubona umusaruro wabo mwinshi ugenda utakarira. Ntabwo utakarira mu gihe umusaruro ukiri mu murima, ahubwo utakarira nyuma yo gusarura. Twarabirebye rero tubona ko ari ngombwa yuko bagomba kumenya nanone uburyo ushobora gufata neza umusaruro wabo, ushobora kuwufata neza none ukaba wanagira n'agaciro, wawongera n'agaciro.
Mubabwira rero ko bagomba gusarura gute.
Icya mbere ni uko bagomba gusarurira hamwe bose, bagasarurira igihe kimwe, kandi bagasarura bajyana ahantu hamwe, ahantu habugenewe. Hari amakusanyirizo Minagri yagiye yubaka, ayo ngayo cyane cyane niyo twibanda, niyo dushishikariza n'abandi bahinzi batari muri koperative kuba bajyana umusaruro wabo, kuko ni ahantu hatuma umusaruro wabo ushobora kuba wacungwa neza.
Alexandre Niyoshima kandi arakomeza anasobanura uko ikigori gisarurwa kigomba kuba kimeze, ni ukuvuga ibimenyetso bigaragaza uko cyeze neza kandi kuko kigeze igihe cyo gusarurwa.
Icya mbere, ikigori gihindura ibara kigasa nk'aho kijya kuba kaki. Bo icya kabiri ni uko ikigori gicurama, gisa nk'igicurama iyo kikiri mu murima kitari cyera kiba gihagaze, ariko uko kigenda gicurama kiba cyerekana yuko kigeze igihe cyo gusarura, umusatsi wacyo ugasa nk'aho uhindutse. Bo ikindi cyane cyane kitwereka yuko ikigori kigeze igihe cyo gusarura ni uko hari agakoresho kitwa moschameta, ako ngako niko ushobora kuba
uko nagapima ubuhehere.
Ako ngako uragakoresha kagatuma rero ubasiri cyangwa se umenya neza yuko noneho bigeze igihe cyo gusarurwa. Byibura ikigori gisarurwa kigomba kuba gifite byibura 18.
Ibyo abahinzi murabibahugurira barabizi.
Turabibahugurira barabizi, cyane cyane tunakoresha n'utwo twuma bakabibona nabo bakabipima.
Barabisarura rero bigeze igihe rwose byumye n'ibimenyetso barabibonye, ari nacyo gitumye babi babisarura babisarura gute babikabijyana he
okay mba babisarura kugeza ubu ngobo barabisarura nkabo twari turi kumwe bari kumbwira yuko bashobora gukoresha nk'imipanga bari kubitema cyangwa se abandi barabihanyura ababihanyura bagomba kubishyira mu mifuka bakabyikorera kuko nibwo buryo nta buryo burafanse twari twagira bakabihanyura bakabyikorera bakabijyana ku makusanyirizo hari amakusanyirizo agiye ari ahantu hagiye hahuzwa ubutaka ni hafi aho ngaho ntabwo aba ari kure ku buryo bituma hagati aho ngaho bagiye babitwara neza nta musaruro wajya utakara hagati aho ngaho
ngaho ku makusanyirizo rero babihabika bate
ku makusanyirizo iyo bamaze kubihageza ayo makusanyirizo ukuntu yubatse icya mbere nuko abasha gutuma nubwo bigeze aho ngaho ntabwo ibyo bigori biba bitari byagera ku gipimo isoko rishaka cyangwa se ku gipimo nyacyo cyo kuba byabikwa babifata bakabishyira mu byo twita ibisharagati cyangwa se bakabishyira hejuru noneho umuyaga ukajya ubihuha bikaba byagabanya amazi abirimo noneho iyo wa muyaga ubashye kugabanya ya amazi abirimo bigenda bigabanuka niba byari biri ku gipimo cya 18 biragenda bigera kuri 15 14 ibyo ngibyo bizatuma noneho bya bigori byacu abahinzi babasha kuba babihungura neza umusaruro nanone utari gutakara kuko iyo babihunguye bikiri hejuru ya 15 biba bigitose bigifite amazi no kuvuga ko bya bigori nabyo bigenda byangirika
ubwo icyo gipimo cya 15 abahinzi bakibwirwa n'iki 14
iyo bamaze kubikusanyiriza aho ngaho n'ubundi byageze ku makusanyirizo hari utwo twuma abahinzi kuko baba bahurije hamwe twa twuma rero bituma wa musaruro wabasha kuwupima bawupimishije utwo twuma
bimara igihe kingana iki mu kusanyirizo kugira ngo bigere ku bubobere ku buhehere bwo kuhungurwa
icyo gihe biterwa n'akarere kubera ko nko mu majyaruguru akenshi usanga nk'ikirere cyaho kiba cyuzuyemo amazi ku buryo harakonje ku buryo bituma noneho bya bigori bitabasha kuba byahita byuma ku kanya nk'uko nk'ahandi nko mu tundi turere tuvuge nko mu burasirazuba ho byihuta akenshi usanga nko mu minsi nk'ibiri cyangwa itatu hagati y'ibiri cyangwa itatu cyangwa ine usanga icyo gihe abahinzi bashobora kuba batangira kubihungura bitewe n'ikirere ariko
tugeze nko kubihungura babihungura gute babishyira he
hari utwuma twabugenewe two guhungura utwo natwo amakoperative cyane cyane agiye adufite niyo mpamvu nakongera nkakangurira abantu batari mu makoperative ko bakwibumbira mu makoperative kuko birafasha cyane n'umusaruro wabo bakaba bakomeza kuba bawukoresha utwo twuma
hari abataragiye amakoperative n'amatsinda yaba bafashije hagata
yego hari n'amatsinda batari baba amakoperative hari amatsinda bakegera n'amakoperative nayo amakoperative agenda afasha abo bahinzi nabo bagihingwa ukwabo kuba babegera abandi bakwegera abandi noneho utwo twuma rero tugiye turi mu makoperative abahinzi baragenda baraza bagahungura ibigori bahungura ikigori kiri byibura kuri 15-14 icyo kigori kiba biba bituma noneho icyo kigori gishobora kuba cyakomeza kikamanuka cyangwa se kitakangirika kitatuma karite y'umusaruro wangirika kuko kiba aho ngaho twararebye dusanga ko iyo gifite ubwo buhehere utwo twuma tutabasha kuba twakangiza intete zo kubigori
barabihungura rero bakabishyira heshye se babyanika ahantu hameze gute
iyo bamaze kubihungura icyo gihe bamaze kubimanura byari biri hejuru babimanuye barabihunguye babihungura ahantu hafite isuku icyo ni icya mbere icya kabiri ni ahantu byibura hari sima icya gatatu ni uko babihungurira ku mashitingi amashitingi nayo aba ari amashitingi afite isuku yego yakorewe isuku ari amashitingi ku buryo kandi ari ahantu hafunganye ku buryo umuyaga utinjiramo ngo be wazana yindi myanda kuza kwanduza umusaruro wacu.
Nkwanga nuko babihungura kirazira kubishyira hasi babihungura ku mashitingi kandi arambitse ahantu hari isima heza.
Yego rwose.
Ubwo rero nyuma yo kubihungura barongera bakanika.
Nyuma yo kubihungura barongera bakanika. Kuko nubwo biba bigeze kuri 15-14 ntabwo ibigori biba byakagera ku gipimo tuba dushaka nk'abantu bashaka kubihunika cyangwa se kubibika. Tuvuga ko ari kubibika. Biba bigomba nanone kugera kuri 12. Igipimo iyo dukoresheje moshameta ibigomba kutwereka byibura ko ibigori byacu byageze kuri 12. Aho ngo niho tuba twizeye yuko ikigori nitugishyira muri za kakuni ni ibigega. Yego, aho ngaho ko ibigori byacu nta kibazo bizagira. Tugomba rero ibyo izo mpungure cyangwa se ibyo bigori byamaze guhungurwa biba bigomba kwanikwa byibura nk'iminsi hagati y'iminsi 3 cyangwa se iminsi 2 niho tuba twizeye yuko byageze aho ngaho. Ariko tubyisezwa nako kuma yuko kaduhaye icyo gipimo.
Birumye rero mu bihunika gute?
Kubihunika naho hari ibigega bigiye biri hirya no hino. Ariko mbere yuko tubijyana mu bigega tubishyira, turabanza tukabipakira mu mifuka. Imifuka tubipakiramo ni imifuka myiza, ni imifuka ifite isuku nayo, kandi icya mbere ni imifuka ibidatobotse. Bo muri mu bigega aho tubibika hasi hagomba kuba hari imbaho icyo twita za palete. Kugira ngo tudatereka hasi noneho icyo imbeho cyangwa se ubukonje bwo hasi butabasha kwinjirana none muri ya mifuka kugira ngo bitongera ngo bizamure bwa buheheri bwari biri muri santete zacu. Noneho iyo mifuka tuyishyira kuri za palete. Iyo umuntu adafite palete, umuntu ashobora gukoresha n'ibiti. Ibiti nabyo bituma wa mufuka wacu utagera hasi ngo ubashe guhura na bwa bukonje bwo hasi. Icya kabiri ni uko stoke igomba gutuma umuyaga winjira cyangwa se usohoka. Ntabwo ari stoke gusa yo kuba yatuma itatuma umuyaga wakinjira cyangwa ngo usohoke, aba ari stoke yemera ko umuyaga winjira kugira ngo na bya bigori nabyo bibashe kuba byakomeza kubaho niba ariko nabyiza.
Nyuma rero iyo muhunitse nubwo kwinjira wenda ibindi bitaramye bishobora kuvuka muri stoke bigenza mute, hatwavuga nk'imungu zishobora kujyamo n'utundi dukoko.
Hari imiti tugiye dufite, imiti tugenda dukoresha, ariko icya mbere hari n'imiti itemewe iyo ngiyo aminagiri irazwi, ntabwo ikoreshwa mu Rwanda ndetse no ku mipaka yabushyizwe kuba yatambuka
ngira ngo yaratangajwe no mu bacuruzi b'inyongera musaruro bafite liste.
Barayifite
wenda batarayimenya nabo bareba imiti ibujijwe muri ayo banyuze mu bacuruzi b'inyongera musaruro n'abashinzwe ubuhinzi mu mirenge no mu turere.
Yego, bo hari imiti, iyo miti tugenda tuyikoresha kandi tugenda tunakangurira abahinzi kuba bagana abo ngabo bacuruza inyongera musaruro kuko bahuguwe na Minagri, kandi twumva ko nta yandi manyanga yabamo abahinzi bacu bakoresha imiti igenewe yemewe.
Agahinga
umuhinzi
ateye ibiti n'ibyatsi ndumbura butaka
Reka tubashimire mwebwe mwese mwakomeje kurutega yombi mu kiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Tibutse ko twaganiriye namwe mu bahinzi bibumbiye mu makoperative ahinga ibigori mu karere ka Kamonyi, bakaba barahuguwe ku buryo bwo gusarura neza ndetse no gufata neza umusaruro w'ibigori. Twaganiriye kandi n'umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB, Alexandre Niyonshima, akaba yatubwiye ibimenyetso biranga ikigori kigeze igihe cy'isarurwa ndetse n'uburyo bwo gufata neza ibigori byasaruwe. Ku bindi bisobanuro rero cyangwa ibyifuzo mwakwifuza kutugezaho, mwahamagara kuri wa murongo wa telefone 41 27. Tuributsa kandi ko ibiganiro bya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mubisanga ku rubuga rw'iyo minisiteri kuri www.minagri.gov.rw. Turongera kandi kubararikira ikinamico ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi buri wa mbere saa 2:45 z'umugoroba, ikiganiro cyayo kuri televiziyo kikaba gihita ku wa gatandatu saa 3:30 za nimugoroba, ndetse n'iki kiganiro gihita ku wa kane saa 2:30 kuri Radio Rwanda. Ni ku mugoroba rero. Naho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, tubararikira ibiganiro byacu bitaha. Mukomeze kunogerwa na gahunda zikurikiyeho. Mwari kumwe n'Imana Marigore.
Yeah.